gabeelada hoose jarta meelo ciidamada amniga soo kasoonaay degmo tuulooyin iyo waxa ku baheen jarta balse qorsho oo military way ilaahay hoob erroon isbeddel badan dareema doonaan dadka habaaw kishiladii ay fiirnay dhaqdhaqaaqyo kale jiraan isbeddel badan iyo jar doona tan kale hoob aan hanaga degmadan oo bay buur xakabeel ku baahay boro baqaando way wal jarma meel malan jeedo in meel qowdo ma in meel lagu baah doonana majaraas hadda ciidamada Ethiopia sector 3 rooga barnaamijyo iyo qaabka iyo on hol galaayaan ka dawlad ahaan iskaashiya kulana insha Allah nimanka cadawga in la gumaado la dirro go'aanka ee waana dareema doonaan bulshadu reer Koonfur Galbeed in la ku safay nimanka cadawga qorshigeeyay qorshigaasna insha Allah mar dhaw bilaawo.